nyonye museno ngolumu mbuka mpanga nandi busenga banani nebali zange yo elinya lya mukamu wamanyi ankumyo kumulamu era nyambyo kubera wano wendoza byemponye mukama nandi bande siriwo wano mulamu lwa kubera gwe wabula taato linamanyi nyimugenyi mugenyi musi muno olituusa ebiyonzire waffe naye webali nnyo mukama bankumye bulamu bwensero abalina essente basinga abalina ebinjo basinga balungi b'enseno basinga dala obulungi bwote bwenkanira webali nnyo mukama webali nnyo kunyamba webali nnyo mukwano webali nnyo munnange webali oli wanjawulo webali omukwano gwo ani alifaanana nga gwe taata ayamba abantu nga nze webali nnyo mukama webali nnyo kunyamba webali nnyo mukwano webali nnyo munnange mukama kimpalula amanyi ga Yesu ganzijula sekati sikyakaba nawumula sikyasinda simala mu bintu byansino kuba bisigala munsi muno kalo kabira kyabange olwokubanga tolina motoka kane woliwoba munsi muno era toligenda na motoka okuva mu nda ya mama simuto olinda yoli mwerere kali yampuna bange byonna bintu byanseno obulamu bukire sente telya bukoma na muntu abantu betwazalwa nabo abamu twasomanga nabo bangi batufako dda zanya teba za katundu webale webale nnyo mukama webali nnyo kunyamba webali nnyo mukwano webali nnyo munnange